byenseno zenganda basirira dembe muri mutima mbula kweta oye byenso kubane nakwenkolo omwoyo lero segidde byensobete abantu bangi nnyo balina essanyu balina eddembe naye lwaki ensimpuba bweti bonyebonyere nsi nenkirako eyanyaga ebwamba n'obulamu bunyenze twalina jjajjaffe yatugamba nga tannagenda ezinzibw eno terina kisa abazzukulu twattakukule nga tuseka kati nnoonya kye yayogera singa kyaliwo nandibadde sikyamujoga katula waali nandagirira kati mpita muzimu yambulako ta sikyamulumba yeyandimpadde oluwenda ebirowoozo ebingi bannanga ebitta omwoyo lumunatuuka n'endowooza timbeera kinyonyi singa kati nanga embuka nengwewala wali ebirungi ekyennakwanzijira nnyo mu birooto ntera omuloota akutte enkumbi alima amalaalo ng'ate bwampita jyangu eno tukwaza olubimbi tulongoosa ebijje byazika ekyo kindiko nsaba mu mweyo ku buyambi oba waliwo ananyamba kuwakama wasaagadde mmwe ebbalinya bijja ndaba bingi nnyo ebyazika amazima ag'emazibwa okugatula naye mbagamba ebijja binzaalidde akabaate emyaka gyange emimpi nkyayinza okuwatanyako naye wenkutte we waseerera gajanira mizimu gy'abajjajja abali emagombe walumbe beyanzi gya ku maaso kyenjogerako nga n'abamu munakisemba byebijja byaffe kwetuziikibwa ennono yaabyo n'obulombolombo bwabiweebwa obutafiibwako ne bisambuka ebijja kyabuwangwa n'empisa y'enseno kyabikwata buli ggwanga libikozesa omuntu tamasibwa ekitiibwa kyekiba ku kijja buli banju eyo we baziikibwa tulabye bangi nnyo abaluluma nga bali mu nsiko muzimu okubatuuka nti mwawaba mujje munzije mu nsiko nfuna okuweera basaba kijja we baziikibwa bingi ku kijja nange ebyenzisa okwanja teweebuuze nti obutalima kijja oli kuki mwefudde abalina eddemba akabaate kagwe bijja byazika muve mu kuwoza obutamanya nti butuyamba mwezza okubaziika watuuku abazzukulu betuziisawo tikiba kijja abakulu bali eyo babunya ensiko omuntu tamansibwa ziiko wamu mpozi eyetuza ogwo gwe muzimu ogutagattibwa ennono y'ebijja bole yetuze nazaalawo abamu n'abakyala kibaboola oliraanya mukamwana awamu nesezaalawo ekyo tikiba kijja kubakwazika omuzadde w'ekiko okumwebaza omussa ku kijja kizaalidde ekkumi n'ababiri omukadde ng'oyo taziikibwa bbali yekka nalongo w'ekijja kyetanyomebwa kikooneko nga sinnagendo osanga wali waanamanya kati tiyabanga nnyinimu ngataziikibwa bbali bito okaziikibwa mu lujja we yeesimbira amalaalo okugatya kyabaviiramu awaka okuvaawo nga n'olujja oluba ludduka olwali olujja kyafuuka ekijjo lw'ensiseeri olwa nnyinimu mwe yaziikibwa naguno ogwaka nnyinimu okufa kifuuka kijja ab'enju eyo we baziikibwa ekisinga obulungi ekijja tikisaana kutunda obuwanga bw'enju we buganzikwa ennono y'ekijja ekyo webeerako seba amateeka ekijja kikuumibwa kisaanira tolaba okubisuula ne bivaamu abamu okugwa eddalu n'ensimbi kati okutubula ennono y'ebijja ebole yeetuzeeko obeera ennyinimu olw'ekijja kikukasuka wabangawo n'endwadde ezibaboolako obeera ennyinimu oziikibwa eyo toliraanibwa Zenono zebicho muntu zali no kwerinda kufire bulayo lete wakuno Echicha teka tiribu kibwa guba musango Mubiobu wangwa twaji suru lintarezi zizi tusatiza Na inga wali o abali na wali emire mbezira walwa chivizi kabitio Meambisi soru imba luange inga ne muru kunyalu wache bichati bionjewa Kuhuwe famu katonyane kubile weru paketana yorweri sanguka Paseka baka bali wazimbe bali munda wa yoyote notunorira Wachipo baba kweka mma yumbo patonera angangate bafatati bachebaza Ebiche baba kopibi andi batenga bila biri watu wali mkopinto nuna njini Empeo ziba mpeo teri yoziri nangule chetu batu sange vizu mino Koshu sama nyaga numasiro ntiri mbo vicha nyumba za mize mungizi chisange buwa Na yoku bazipa nevazikire yomusiko uwatu siso kwenja kwenji Zenganda basiri na dembe muri mutima mbula kweta Oye vienso kubani na kwenkono moyo Nero sekide vienso vete Abantu banji nyobaline sanyobaline dembe Nero achense mkuba kweti Kutari mabiche chivonyabu nyobu ganda Banjanja watazi kwa banefurira Aba muwe tunda nunavyo kumito kusendwa katize ngudo tuja kwechusa Bajajo kuzikire yomusi kumbari mkukambu Tuwa nonyereze tuwa teke wa mwe uvondo wona Katize ndaga na ruange nunyana juna fune mirembe Sumanyize na kubo mwena itamburo kupala Baliza kiwa bendiva na veyo murugendo Utalabalie kute singa baruwayo Herandu kwa takoruva wanompise bugonzi Namala kuru atendio kifune kubedala Abebu tambala nesingo sisha barumye Zekiri nyamunye doteke kencha wetutula Kutakwa ya ziki wa wanumboru tatate Ndagaka kuhonja kutuka yonjiwe kefufu Katinze ndaga na ruange nonyana juna kune mirembe Simanyize na kubo mwena itamburo kupala Baliza kiwa bendibana beyo murugendo Utalabalie kute singa baruwayo Herandu kwa takoruva wanompise bugonzi Namala kuru atendio kemfune kubedala Abebu tambala nesingo sisha barumye Zekiri nyamunye doteke kencha wetutula Kutakwa ya ziki wa wanumboru tatate Ndakaka kuhonja kutuka yonjiwe kemfu Katize ndaga na ruange nunyana njuna fune mirembe